ngashuki noma ngintaba lo ngiyazibuza ngina likusasa veli 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 waleti mbatho veli washintsha waleti zinka abami ithemba kunawe zabi siyambona ngamehlo wenyama angithuki noma ngintaba lo ngiyazibuza ngina likusasa veli 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 waleti mbatho veli washintsha waleti zinka abami ithemba kunawe.
Ha!